verse nipula hi xikhongelo ni got a trust bya bela ni fikile ta kombela na the chance san pfumela ku tsandzekile n'wana mana have to try loko papala hala nghena hi hala nje double garage ya hluphekile maolita nga ri na plan nsungna ku timela nzamazama ku lava span ku ritela hi jini tshama hi duke na mapurasi ya ntiso ntirho ka va tsaka ntsena loko meran hi dyondzekile n'wana mani mara hi kumi ntirho swi ta lunga rini xikwembu hlamula xiputiso limpopo Gauteng Cape Town izula na matiko hi ri ni phahla ku yile mpfurotwani byala bya xito dam lexi ya xitori futha xihundla nkarhi leyi pfuka nhlata na majambu ndlela mphusa ni lava mali day night na fukuza vutoma byi ehleli ni nga ku no tshamela ku phupuka kwalekile swilo swa mina a swi fambi ni nge sukeli va loyi swi nga koteka ku ri mabadi tlemza ni bele ximampananyana ni lava lucky ni khipa phya le mbilwini ni kombela mngani judge tikhale hi baka switina lamakaya stila kumbi nchumu exi loko hlupheka phela u rhandzi munhu tsundzuka tolwini ni kala xevo ni dryya ku xeyiwa hi munyu hala next door vahleka va ku xisiwana xa makumu hinkwaswo swi endla ku ni teka ntambu ni tisunga cost na mbino rile nhloti gava woni sula na nsato fambini cost frijai na swakudya xikwembu hlayisa permission ngoveni ni lava kula that's my little angel nge pfukini mlahleni straight hambi swilo swi beda kanjhani ya mahlweni hi tele va ku lava ku hlamuliwa hi fole line like madela wendi va ta ni faka malini ha
Penthouse.